Step by step by five. Okay.
Mavo on the beat.
Vijuna. Hona Vijuna. Vijuna. Warembo Vijuna. Vijuna. Hona Vijuna. Vijuna. Warembo Vijuna.
My baby still has in my tutu bye. Tunde kiberwa enjoy life. You are so beautiful, can you be my wife? Simple mo ansam, unani die. Si lazima makeup filter, no. Kichuna wecha usi, usi waifos. Ebu karibia ni kubusu mwa. Ebu karibia ni kubusu mwa. Simple, simple. Baby uko simple. Dimple, dimple. Abuju buju baby kona dimple.
Vijuna, hona Vijuna. Vijuna, warembo Vijuna. Vijuna, hona Vijuna. Vijuna, warembo Vijuna.
Ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo. Baby, 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 when do I want you? Tariza wendo moyo wangu. Twende, 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 twende kwangu. Simple, twende kwangu. Madam umeumba ukaumbika. Mtoto mzuri kama malaika. Unawoku woku pole pole kama kinyonga. Njoo kwangu baby ni kuvisha pete.
Hona Vijuna. Vijuna. Warembo Vijuna. Vijuna. Hona Vijuna. Vijuna. Warembo Vijuna.
Simple, simple. Baby uko simple. Dimple, dimple. Abuju buju baby kona dimple. Simple, simple. Baby uko simple. Dimple, dimple. Abuju buju baby kona dimple.
Hona Vijuna. Vijuna. Warembo Vijuna. Vijuna. Hona Vijuna. Vijuna. Warembo Vijuna. Warembo Vijuna. Warembo Vijuna.